Aba dinkono w'obusumba bwe busimbi, Venerable Frederick Kironde, asabye abazadde okuliza abaana babwe mu ddiini kibayambeko n'okuvaamu abantu abalimu ensa, ate n'okutya Katonda kibasobose okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Bino abyogeredde ku kanisa All Saints e Busimbi, wali mu disitulikiti ya Mityana.
Tusinzidde nnyo okukyawandiikibwa ekyo ekiri mu ngero 22:6, kimanyiiza omwana omuto ekkubo ly'alina okutambuliramu, awo ne bwalibanga akuze kalirivaamu. Mujjukira nti ebintu byonna omuntu by'ayize mu buto bw'akula akula nabyo. Tulina mu by'okuza abaana kye tuyita window 4:14, omwana wakati w'emyaka 10-11 obwongo bwe buba bukwata nnyo bulinga magnet.